wararka naga soo gaaraya degmada diinsoore ee gobolka Baya ayaa sheegay in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu galinkii dambe ee shalay halkaasi ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay gobolkaci kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Iskoorimaadka oo ahaa mid culus ayaa muddo saacad ka badan socday, waxaana labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Diinsoor. Warbaahinta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Al-Shabaab, ayaa sheegtay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay dhowr jiha ka weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Diinsoor. Waxay kaloo Shabaab sheegteen ciidamada dowladda inay ka dileen ilaa 10 askari. Maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda Al-Shabaab ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyeen dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow ayaa v o a u sheegay inay ka warheleen kooxda Al-Shabaab inay duulaan ku soo yihiin degmada Diinsoor kadibna ay ka hortageen. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in laba askari ay kaga dhimatay dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor.
guulo badanaa ka gaarnay dhimantaan Al-Shabaabta, iyaga waxaa rabeen in caawana soo weeraraan. Waxaa noo soo sheegay dadka tuulooyinka degan ayaana soo siiyeen iyaga oo UDL soo wataan oo soo socdaan. Markaan anagaa ka warhelnay waxaa u sameynay jidgooyo, jidgooyiga anagaa u sameynay, xabadihii waa iska ballaawatay, anagana gurmadaan geynay. Anaga jannada Fardoos Allah ku waraabiyo, laba wiilaa naga dhimatay, labana waa naga dhaawacantay. Anaga kale wax naga soo gaaray ma laha. Ayaga al-aankan ilaa hadda saacadan la maraayo miidkooda iyo dhaawackooda ayaa ururinayaan, meel kasta ayaga aageeyaana waa noo soo sheegayaan.
Xaaladda degmada Diinsoor ayaa hadda degan, waxaana caadi ku soo laabtay is-socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V o a, Baydhabo.
Booliska Minneapolis